maraso yawe aranunganya nakwizeye mbona kuri muganga sanze naribese
wabumbu ya kanwa kawe uvuga ijambo urifite ubukana bihahamura watware umwijima Mbuza imvugo nziza yawe, nkunda